buri mwe na kibuga kibuga ku kibuga steady la duela sojona here's the press release zipe mayoje unansi mangenze
Reka production
eno message ya lelo ya fina wamu nge kibuga kino bwe tukifunamu wabweba nyumba Uganda no city setting room nga kituva tukuyike buyonjo tukukwasaganye mu bumu kubanga agali wamuleka n'abato bakyenyigiremu kibakuliremu kati ali mu motoka kasasiro twista mu ndabirwambu oba kunja lwogumamuka buyonjo nga wandigumiikirizaamu liba jogo kasasiro twista mu ndabirwamu omenya amateeka ga byabulamu tuli ku lutalo tugoba bukyafu obukyafu obutyamu buyonjo sayini ya bugunjufu tusaasaanya nga wojafu ku bbala tulinako ebibaafu bajajjaffe be bakubawo wano foreign rule bajajja benja tuwangala nti tugobye obukyafu kubanga dasto butonde kiriyo bota sabulamu eno site yange nawe yo eno site yange nawe yo eno site yange nawe yo nawe yo nawe yo eno site yange nawe yo eno site yange nawe yo eno site yange nawe yo nawe yo nawe yo kino kiyita kibuga kyokulwa connection jo kirinako kati kebere enkola zo emizemu ebijja mu kyalo n'okufitina bya mu kyalo ate akolo giroda mu kyalo boda bakala bule enkuba yo sivaibu maalo jogo kabonero bwongo bongo biba bikulwa bye bitulaga ekiri mutwego gwakasuka pampa mukasiko obucupa n'obuveera mu kkubo bwongo bongo emiga nyanja ntobazi ekyo kyo kyekibimalawo sosunanga kasasiro wo n'omukugwayita kasasiro kubalala kapito kutina benifarisaiko eno revival nga yesu kristo soma bible bucyafu musango gube muziro bw'otokola paati yo obulidde lukwe mu nsi yo eno site yange nawe yo eno site yange nawe yo eno site yange nawe yo nawe yo nawe yo eno site yange nawe yo eno site yange nawe yo eno site yange nawe yo nawe yo nawe yo eno bweba motoka site ya fetted the revanse mu kifo kya bullet to double indicate ne botoja gendi yonja woli kigasa fembi tukolenga balo abaite nga tukosan distizeni ngo butaita mu bimuli buli omu kimuli muli bodo kalabula kola singa ne yakiwulira bubi tusalene ku bubenje buva mu neyisembi ku makubo n'amasanyalaze ku miga myala nyanja ntobazi yemenye kindeka ki fenna ku lwa bulungi bwansi fenna enzikiza kubala n'omubyebe mukola bubi pasenja ne maika stop kalitaling landlord ne tenant silisa kabuyonje elekana musite employer ne employee uli omuku feyetaga munne afande 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 rocka tonda nensi yange sebe mayuche eno site yange
eno site